Radix.
Kusebenzekile kulonyaka kulo December thina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu. Kusebenzekile kulonyaka kulo December thina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu. Asifiseni inkomo sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle.
Phantom, how me nang chola ne pinga? Dalu mas kanding a countdown. How si jinya mano kavin? Si chelele si kakasin. Plazi wini li rapi. Anis meleng elo che dingi. Utu mam ngani? So we si ju seven colors. How ngere? Sengi chu cheri no kastati. Siji picnic e peg vili. Mina nom deni wami. Exia mi buile vasit. Loti sembu zo bam nandi. Uyazi wemzala kulonyaka ozoqala, ngifuna sijubalale sigcwala amatafu. Le mpili ngeyethu ungalingi nanasi, ugade imoya emibe ngakulingi usathane.
Asifiseni inkomo sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle ukhisimusi.
Samandla mdalu ezulu nomhlaba seziningi hlobo asithatha itempeli lakhe nabantwana sacela usigcine sikhule sibe badala. Mina ugogo washo ngisasemncinci wathi mntana mukhulu uzuberishi sengiphethe imoto kama sweetie imote nkule ngaki mesedisi. My bululu, my sweetheart is tanda siti shwi ekaya kisi muze kaya funuge wasi sekaya ukoti suba pegele sanda.
Asifiseni inkomo sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle ukhisimusi. Asifiseni inkomo sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sibeka amatafula ukhisimusi.
exclusive from SureLoaded.com.